dhalinyarada ku nool degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa si isxilqaan ah ku bilaabay nadiifinta wadooyinka gala degmadaasi. Dhalinyaradan oo is abaabulay ayaa geedka garanwaaga ah ka jaray dhowr wado oo gasha degmada. Qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Halgan ka bilaabay ololaha nadaafadeed ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ololaha ay ku nadiifinayaan wadooyinka magaalada, islamar ahaantaana kaga banaynayaan geedka garoonwaaga ah oo wadooyinka qaar xiray.
Nadaafadu waa iimaanka barkeed. Haddaan wax laga qabanin nadaafada, caafimaadka wax badan ee u dhimayda. Marka cudurradaas oo aad iyo aad u badan inaan ka digdoonno oo koortagno oo nadaafadayno magaalada oo degmada Halgan aan usoo baxnay galabta, waanan arko idin saad aad iyo aad ugu shaqeyhayno dhammaantooda dhalinyaradii degmada Halgan oo dhammaantood usoo wada baxay, oona loo kala herin odayaal, dhallinyaro, haween, wax walba oo loo kala herin. Alla nadaafadeedaan haynaa u sii dhahabaajinayno wadooyinka meel walba ilaa iyo dahro aan u bannay doono doo allah
alla nadaafadeed oo ka jiro degmada Halgan. Oo ah magaalada nadaafadeeda
dadka u soo safraa degmada Halgan ayaa caqabada kala kulma isticmaalka wadooyinka, kuwaas oo xiray geedka loo yaqaano garanwaaga ama caligaroobka. Walow dhalinyarada degmadaasi haatan ay isku xilqaameen sidii ay wadooyinka u banayn lahaayeen.